Ekereziya Katolika mu ssaza ly'e Lugazi evumiridde ebikolwa eby'obulyake ebyeyongedde mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo n'okusingira ddala mu palamenti y'eggwanga. Bino byogeddwa bwanamukulu w'ekigo kya Nkokonjeru mu ssaza lino ery'e Lugazi, Reverend Father Professor John Chrysostom Maviiri, bw'abadde atikkira abasawo abaweredde ddala 566 abakuguse mu buweereza obw'enjawulo ku ttendekero lya St. Francis School of Health Sciences Namataba mu disitulikiti y'e Mukono.
People find ways of swindling and taking easy money. And this happens in institutions. And we know what is going on now in Uganda, how people now are investigating corruption in parliament. It is not a secret, it is in the open. So people conspire to take what is not theirs. And sometimes we get bad services or shoddy services.
Kubasawo bano 566 abafunye amabaluwa gaabwe olwaleero. Kuliko abasawo 7/10 bawala, ate 3/10 bayizi ba bulenzi. Omumyuka wa Senkulu wa University of Kisubi, Brother Dr. Deogracius Mugema, yasinzidde ku mukolo guno n'afalasira abasawo abafuluma amatendekero bawa abalwadde obujjanjabi obumatiza awatali kwekkaanya na kusosowaza nsimbi.
Treat every individual with utmost dignity, respect and care, leading with absolute integrity. True transformation cannot be built on a foundation of compromise. In health, in business and in science, shortcuts can cost lives and destroy trust. Let your professional competence be firmly anchored in stellar character. Be leaders who can be trusted completely in the dark. The true essence of Hans Land.